from the Rulai. A big little Santa. Asonji wakuja. Come in.
Asonji nyama tigole ya Lubaranai. Asonji is my baby. Oh, 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 masuru hey. Asonji nyama tigole ya Lubaranai. Asonji is my baby. Oh, 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 masuru hey.
Tula luru kakuwa pame chikite. Terago ayifu mape. Pame zotango furoringa. Pame zotango pame chikite. Angwe zozo paka kikiti kwangu twani. Nga tuku paka kikiti kwangu nga we vile vile. Pama nekinga kusura zidi pima alia. Pama zofunga mango amase. Faza wazeni zanya bayokini liba. Faza wazeni gorofa si bayokini libabo. Pama kukunga malata pama nekinga kudrile. Pama zofibangu amase angu matutu. Akakasa niziku kwa lindinga mango esone. Ama kutaka nito mango eso amase. Pama moke pama zoke. West Nile, mama tuki.
Asionje nyama tigole ya Lubaranai. Asionje is my baby. Oh, 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 masuru hey. Asionje nyama tigole ya Lubaranai. Asionje is my baby. Oh, 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 masuru hey.
Olti, etia tumasitani tiyokudo iya chakipango. Kokotanu, etia tumasitani tiyokudo iya chakipango. Soiri umira kudi daga daga chika wekira do.
Asionje nyama tigole ya Lubaranai. Asionje is my baby. Oh, 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 masuru hey. Asionje nyama tigole ya Lubaranai. Asionje is my baby. Oh, 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 masuru hey.
Kizaru amana manela maguna wera file. Rani angwazi kidale lusoso. Pama tikunga tipa mezo kia mangu.
Ingoma eni wabeka rakiel. Katira ni koso. Kanitieko mikire. Mikire.
Asionje nyama tigole ya Lubaranai. Asionje is my baby. Oh, 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 masuru hey. Asionje nyama tigole ya Lubaranai. Asionje is my name.